leydi Niger tuugal ko hisentu himbe nyaaw coronavirus fuddama altinere noga e jeena e lewru mars ko jabbi dum enda dum du ko ndan dartana go fu ginanda ni loktorobe kanyo himbe nayebe hauta du ko ndan ni e sogeji denoji himbe ferebe kanyo dille wambe e himbe je latibe no tawde nyaawuji ko takki don enda nokkuje sappo e jeddo ko itta der gallu nyemetu himbe yata wada pesugal gal endam nokkure wande le hopital ngal yigiraga hakkunde Niger e Turki nyibi gal enda don enda horejo nokkurde o wi pesugal gal do arandeal didaba gal wadoyte do yaade jeddi jenay kima lewru noni madame Abdul Hakim Salamatu
sa se passe bien no donno yahira no wodiri sedda sedda himbe gonno garira nay lewru dun timmata gecciire mu berni dun hebana lawol didabol gol do yaade lewru no wadoyte lokotorobe nayebe be duubi la soy tati yaade do e sogeji ka en gadante
les FDS
do nokkurde ko burdudde fu loktorobe kanyen en woni ko wonno wadne personal gal endan Salifu Boubacar gollatana le bolok to himbe huttete le electoral godon joni o hebi pesugal makko gal enda o wi o mon doyaade himbe fu kabba an yangara peso
oui je me suis fait vacciner
gonga mi wari mi wadanama battal kisinul neddo nyawgu enda rabu tile wala der majju de neddo no hidini warta wadani jama aridu wala fa neddo jodo neddo de tufama du sey hokke erol ko holla wadanama battal erol goldu neddo no wawi nawtorogol den wada jahali mi lokoto rojo mido hollita dum himbe jaha gadane battal da hebude ko hisinabe nyawgu e rabu dum ni woni dane demi wawi wattu
donc a venir se faire vacciner
yorno ministere hawjene cialla bibe adama de leydi Niger holli wiide illum nyawgu enna bangi e leydi ndi enda lewru mars dubu junaji didi e nogay wadayna himbe ko wattu junaji njoyon ko tawda e nyaw coronavirus ngu enda ko watta hembere chapan jetto e jeddo ka e ngoni ko mayi e le wakkati mo kalte o enda wakkati ko nyawgu banguno horebe cialla leydi enda koji laabi dartidi ko watta ko himbe to nyawgu ramudum heewa e himbe wari beyditi tuugal ko rent himbe nyawgu ko latina woni e hore mu hande